go.
Long time ago, wakali wao hizi vitu tulikuwa tumeweka stop. Wako down below, ni mitandao bila bao na hizo vitu zimekosa flow. Na mwezani, sima kamara kwenye vita na masoja.
Yeah, yeah.
Na tuendani,
vibara
zani mtaketi hey. Kingoja.
I feel like I was chosen by the gods, yeah. I'm righting my wrongs, you came with the guns. I'm all in doing this for my people and fans. I got the chance in advance, nika pull up na songs. I do and dani, so ni ngumo kuni trust. Mini rasi, la basi, liwafata kama kasa. Najua kuna vitu singeweza. Nilikaza kama nas, niwavunje kama glass. Kama liga cha wajue niko premium. How my junior nafa kweshimu my senior. Penye na temezi mistari kama nyoka. Ndo wajue ni metoka far. And this is why I came here. I bring lies cause the gray is dark. And likuanga Spider-Man kama Peter Parker. I'm the game maker kama Granit Shack. Andela na super tena winga mimi ni saka hey. Pop pop so na pull up kama Taliban Disney. Sorry mina kuja kama Peter Pan. Nini kwan kama nika movie mini Shadowhand. South kama rapper na wabeba na kama minivan.
Long time ago, wakali wao hizi vitu tulikuwa tumeweka stop. Wako down below, ni mitandao bila bao na hizo vitu zimekosa flow. Na mwezani, sima kamara kwenye vita la masoja. Na tuwe nani, vibarazani mtaketi mkingoja.
Umecheza mood yo, no money. Ulizia hood ni nani, we nani. King of rap, Eminem, City natambua. Snitch ni rat, copycat na unajisifia. Yo nigga Gary Low, wakali tumezid my flow. Big a long time ago, jitu natoa kwa store. Tumeconnect kwa raw, my slang ni soft score. Na wakiret kwa net, wako down below. Sima viwango, kila design na mwezani. Kida, acho songo, tambua hi rap, haina utani. Napinda na beat za sango, fake unenda loony. Tunapanda tuja ganda, we break all cartoony. The dream is the weekend, we be happening. Tukua kwa flawless, no sadness, one happiness. No case that we're done if you're the way we dress. Maintain first angel and fallen. My
long
friend.
Time ago, wakali wao hizi vitu tulikuwa tumeweka stop. Wako down below, ni mitandao bila bao na hizo vitu zimekosa flow. Na mwezani, sima kamara kwenye vita na masoja. Na tuendani, vibarazani mtaketi mkingoja.
It's awesome, yeah, dope stuff. Awezani ya liga, si tunalenga na shaba. Udem Bobby, Tunzo Nas. Fima viwango, tukona mtu mzima sango, au sio. Pa, pa, shoot.